My feeling make it.
Nikisema love you, sema love you too. Tunadumisha upendo. Wangu wabavu nanipa vitu. Donisha kupatia kitengo. Mapenzi. Ulifundwa na nanu nikomaze hivi. Siwezi kwenda nawe kinyume lazizi. Wapo wanotamani usinishike. Nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike. Uwe moto uniunguze. Ninamwagia marashi na penzi linanukia. Kwenye romba ya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea. Ya ni raha na ni bara.
Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you.
Siri, siri, siri ya nini? Mwenzenu penzini, siri ya nini? Huba, huba, imeni kafini. Siwakula, nje vibanda. Najifunza lugha saba, nimweleze mapenzi alivo. Nikabaro, aminipana sihaba. Mwenzenu sijui wajana ama waleo. Nitangaze waniju, mini wako nana. Na wakiuliza, kwa nini mina kupenda sana. Wapo wanotamani usinishike. Nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike. Uwe moto uniunguze. Ninamwagia marashi na penzi linanukia. Mwenye romba ya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea. Ya ni raha na ni bara.
Only you,
only you. Give me love,
only
baby,
you.
Only you,
only you,
one and only,
only you, only you,
only you, mama,
only you, only you,
yeah, yeah,
only
yeah,
you.
Yeah,
only you,
oh, na, na, na,
only
na, 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 na,
only you,
only you, baby,
una, una, una niheshimisha, una, una,
una nifurahisha, una, una,
una nibadilisha, una.
Unanipenda sana. Nitangaze waniju. Mini wako nana. Na wakiuliza, kwa nini mina kupenda sana. Ninamwagia marashi na penzi linanukia. Mwenye romba ya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinelepea. Ya ni raha na ni para.
It's your favorite sound by Jay-Z.